Abacamanza igice cya kane. Debora na Baraki batera Sisera umugaba wa Yabini. Nuko Ehudi amaze gupfa, Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Nicyo cyatumye Uwiteka abatanga mu maboko ya Yabini, umwami w'i Kanani watwaraga i Hasori, kandi umugaba w'ingabo ze yari Sisera, yari atuye i Harosheti, aho abanyamahanga benshi bari batuye. Abisirayeli batakambira Uwiteka kuko Yabini yari afite amagare y'ibyuma 900. Nuko amara imyaka 20 agirira Abisirayeli nabi cyane. Icyo gihe umucamanza w'Abisirayeli yari Debora umuhanuzikazi muka Rapidoti. Yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'i Rama n'i Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Abisirayeli bose bajyaga bamusanga ngo abacire imanza. Nuko atumira Baraki mwene Abinowamu Ikedeshi y'i Nafutali, aramubwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli yagutegetse ngo genda ukoranyirize i Tabora abantu inzovu imwe, abo mu Banafutali n'abo mu Bazebuluni, nanjye nzagusangisha Sisera umugaba w'ingabo za Yabini ku mugezi Kishoni n'amagare ye n'ingabo ze nzamukugabiza. Baraka aramusubiza ati, nuko nitujyana nzagenda, ariko nutagenda nanjye sinzagenda. Aramusubiza ati, nukuri tuzajyana, ariko rero nta cyubahiro uzabona muri iryo tabara uzatabara, kuko Uwiteka agiye gutanga Sisera ngo aneshwe n'umugore. Debora aherako ahagurukana na Baraki bajya i Kedeshi. Bukeye Baraki akoranyiriza Abazebuluni n'Abanafutali i Kedeshi, bateranya abantu inzovu imwe bajyana nawe, na Debora nawe barajyana. Ariko Heberi w'Umukeni yari yitandukanije n'Abakeni, nibo bene Hobabu sebukwe wa Mose, yari ashinze ihema rye munsi y'igiti cy'umwera Isananimu ateganye n'i Kedeshi. Nuko Sisera amenya yuko Baraki mwene Abinowamu azamutse agiye ku musozi w'i Tabora, maze Sisera ateranya amagare ye yose y'ibyuma 900 n'ingabo zose zari kumwe nawe, bava i Harosheti abanyamahanga bajya ku mugezi Kishoni. Debora abwira Baraki ati, haguruka kuko uyu munsi ari wo Uwiteka akugabijeho Sisera, mbese Uwiteka si wo ukugiye imbere. Nuko Baraki aramanuka n'ingabo ze uko ari inzovu imwe, bava ku musozi w'i Tabora abarangaje imbere. Uwiteka atatanyiriza imbere ya Baraki Sisera n'amagare ye yose n'ingabo ze zose, abanesheshe inkota. Sisera ahubuka mu igare rye arahunga agenza ibirenge. Baraki aherako akurikira ayo magare n'ingabo ze, abageza i Harosheti habanyamahanga, ingabo za Sisera zose zishirira ku nkota, ntiharokoka umuntu n'umwe. Ariko Sisera arahunga agenza ibirenge, agera ku ihema rya Yayeli muka Heberi w'Umukeni, kuko Yabini umwami w'i Hasori n'umuryango wa Heberi Umukeni bari bafitanye amahoro. Yayeli arasohoka asanganira Sisera, aramubwira ati, gana hano mutware, winjiri wanjye ntutinye. Nuko arahindukira yinjira mu ihema rye amworosa uburengiti. Sisera aramubwira ati, ndakwinginze mputuzi two kunywa, kuko nguyu mwuma. Yayeli apfundura icyansi cy'amata arayamuhereza aranywa, maze aramworosa. Sisera aramubwira ati, wihagararire mu muryango w'ihema, nihagira umuntu uza akakubaza ati, mbese hari umuntu ugeze aha, umusubize uti reka da. Yayeli muka Heberi yenda urubambo rw'ihema n'inyundo, aza yomboka amukubita urubambo muri nyiramivumbi rutunguka hasi, kuko yari mu iroro ryinshi arushye cyane, nuko araca. Ariko Baraki yari agikurikiranye Sisera. Yayeli arasohoka aramusanganira, aramubwira ati, ngwino nkwereke uwo ushaka. Binjira niwe asanga Sisera agaramye yapfuye, urubambo rukimuraramyemo. Uwo munsi Uwiteka acogoza Yabini umwami w'i Kanani imbere y'Abisirayeli. Nuko Abisirayeli bariyongeranya bagira amaboko banesha Yabini umwami w'i Kanani, kugeza ubwo bamurimbuye rwose.